okay, wacha niongee. Napiga kazi wako busy wanapiga sherehe. Hey, hii ndo reason kubwa tufanani mimi na wewe. Cheki wewe kunguru ona buda mimi ni mwewe. Light skin nigga nina upendo chuki sina. Ukileta beef nigga tutakula hadi dina. Nina saka hizo dola na manaira pia dina. Baba Mungu mimi sina nina ombo nikumbushe nikienda njia kombo na wengi wanauliza mbona si imbi kimombo. Buda mimi ni Mwafrika sita mboi wa Babylon. Kiswahili ndio form Africa to take over. Life is a beast cheki wangu na mdomba na mdanda kama konda. Flow so sick imeshikwa na kidonda. Ndugu kama weni heta basi buda weni nugu. Kuja tu vibaya nigga nitapiga rungu. Wananiwevia wanadhani mini mzungu. Natuma salamu josa vundani hadi kungu. Never be afraid to be yourself, yeah, be yourself. Nili cut my own path, waka take jia safe. Mina jua mini mholi ata uliza huyo dev. Baba Mungu weni chef, ukitaka kufa ulu buda move with your pace. Mi ushanga wengine wenu muna penda tuku please. Watu social media, unapoteza mida. Know who you are and the power you possess, yeah. Wear confidence, nusi wae kui undress, yeah. Kauna safa hauko peke yako, oya usi tense. Oya welcome city dance, yeah. Woo! Yeah, yes a bar.